piga lu kukula.
Tangulini ni parare mimi aje combato zali sanse alafu pale IG wa kule update we daily ni kanisa nde maziwa mini na kajale luku nilipiga ngware utanipata na ingine tena after fighting niko freshi zuza na majegi comrade unatiki kanero utaishi aje luku nayo haitesi
piga luku kula wa achapi wa ajabi piga luku kula wa ajabi wa ajabi piga luku kula wa ajabi wa ajabi piga luku kula wa ajabi wa ajabi piga luku kula wa big baba nina mambonya kila lola tisho jinare na gwanda look fisa juku parara ni swara luku diriba shingo na mwagika silver IG libo after vera pate mimba umedunga nini manaiki ya madidas pandisi ya matomi hill figure ebu smile for the camera ni safi juni first camera step out all white kama table salt mangoto mingi adise zikuwa na my fingers crossed uki step on my J sema Iza jikosh na toy sigarisa zirongovo na zile fubuza Isa mena bin fly kabla FB na Insta baba piga luku kula wa ajabi wa ajabi piga luku kula wa ajabi wa ajabi piga luku kula wa ajabi wa ajabi piga luku kula wa ajabi
Andale mami ia ia raga ni guaga ni swami na pandisia sia ni nagi cannabis chomdu na kaskizia ia maji ni catalyst kuki kuna mabia pia keep it low motin on the minimum uneza ropoko mahidi zikuje physical ficha white kibikicho vidole ni sikicho chambi nwanka blanda jotinye kongeza libido na tipito kitimi datingisha hizo wetete pitisha kimbicho kwa dirisha kiumbutete rada ni mna hesitate tipa na matembete kilundizi tuyo miyo mavo on the betete trouble
kani form niko form na mashore kama ni weekend mjibamba tunambogi mindo deresu fike best na moti leo tunaband tunaskang tukisensi
sifom kamili bila triona wa painting wawili wawili kichinji yonfanya testing mukanyambisha kana nuka zenia septic kuna kubadisha zara ruka na kisi
la kunywa gin ama whiskey lady say hey ukiwa tipsy hey. Nungataka chupa moja ama mbili kawe ni gazla chesa ya nini la kunywa gin ama whiskey lady say hey ukiwa tipsy hey. Nungataka chupa moja ama mbili kawe ni gazla chesa ya nini takunywa gin ama whiskey gin ama whiskey takunywa gin ama whiskey gin ama whiskey yeah niko machi ka SpongeBob na staga tabia zilifanya mtoto chama kiona kada pia moja handa sijuku karanga bado uko soba tumekunywa tangu jana kitenda wili
tega
kitenda wili
tega
glass yangu ina kinywaji bila chesa na
kunywa nini?
Chindo inaweza.
Alafu wita weka voduski kwa meza. Na sina cash neza lipa na Mpesa. Galeta fine whiskey, galeta chesa. Nga sema napenda batoto ngaweza. Don't drink and drive, that's the wrong thing. But me jaman masiniko kwa parking. Designated drive up ya komaji. Na sizi lala bukla ama kwa lodging. Gin ama whiskey. Lady say hey ukiwa tipsy. Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla chesa ya nini? Tafuna gin ama whiskey. Lady say hey ukiwa tipsy. Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla chesa ya nini? Tafuna gin ama whiskey.
Okay. Ukiniona nite chairman,
chairman.
Pewa mbili. Ukiniona nite mhesh, pewa mbili. Tunanza polite na mvinyo. Tukiteremsha na kamino. Nikilewa miuku wa single. Kunywa pombe tuanze kumingo. Kakuna tumbler tunatumia vikombe. Kakuna vikombe tunatumia mikebe. Lazima tulewe, itu nice na tupige makelele. Leo ni kutingika, ni kulewa, leo ni kutingika. Tafuta za uba, usijali mzinga ndanunu. Kuna piga shere, usiku mzima, hadi tuone juu. Nikona swali niulize, niulize. Nikona swali niulize, niulize. Nini ukikunywa lazima ukunje sura.
Shots.
Unataka mzinga mama unataka shots.
Takunywa gin ama whiskey. Lady say hey ukiwa tipsy. Tumetoka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla chesa ya nini? Takunywa gin ama whiskey. Lady say hey ukiwa tipsy. Tumetoka chupa moja ama mbili.
DJ Rash the Mix Assassin.
Maisha ni yangu, we shugulika na yako. Napendeza kwangu, we shugulika na kwako. Misi pangwe mwe, si pangwe mwe. Misi pangwe mwe, si pangwe mwe. Misi pangwe mwe, si pangwe mwe.
Check it.
Misi pangwe mwe,
yo.
Si pangwe mwe. Unataka mtu simple, humble, rich, young, dopeane namba. Unataka mtu dark, light, tall. Babe, tafuta wa babas. Tuna plan ticha yetu kumbe uko along. Masha ni safari mina ride along. Lada minyo moke ni kujage form. Ama lada wo moke ni kujage home. Mina epombe siyezi onja. Ai, nakunya yote. Nakiamua kukupatia. Ai, chukua yote.
Byron baby.
Maisha ni yangu, we shugulika na yako. Napendeza kwangu, we shugulika na kwako. Mi sipangwe mwe, sipangwe mwe.
Uda sipangwe mwe.
Mi sipangwe mwe.
Skuzi sipangwe mwe.
Sipangwe mwe.
Chiyo sipangwe mwe.
Mi sipangwe mwe.
Jana ni gwiji, utapanga ororo na kashilingi kwa wingi. Mafili nini miangangili mili. Nasangi kipingi za matajiri wa mchini. Samahani, chaifubi mija za maziwa na wajani. Siku sugi mini chiyumio wajagwani. Kauni juu na jifanya bombo wajagana. Nabiria na wapanga kama kawa kusarani. Ama bibiti za kibiriti ndani ya box them. Wanga stishiki na get mabinti na wachok them. Washangwariti tusikie fiti ya zishok them. Cheza na mangox them.
Maisha ni yangu, we shugulika na yako. Napendeza kwangu, we shugulika na kwako.
Baby, sijui nani nini
akizitingiza hapa ndani muta go crazy. Oh, muta go crazy.
You want a quickie in an You want a quickie in an You want a quickie in an Uber chop. You want a quickie in an Uber chop chop.
Aye,
usi does know who mimi ni nakamu. Manze huko nje naitwa one minute man. Ati mi uboba tamon high demand. Depression ni kikikin manze ni takiban. Kishash, kobash, kishash, kobash, kishash, kobash, kishash. You want a quickie in an Uber chop chop. Kama soja bushi makes it clap clap. Isa mosa ni kamanzi yako. Ai, venye ina slap. Kishash, kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, skiza. Everything you say has a consequence. Anatingisha ungedha nini effervescence. Manzi yako ye upea nana confidence. I'm jidena man, I feel like a classic man. Amekata tatu na bado wa bleki. Ni kama gari imeachilia breki. Na manyaru zitafanya mini kreki. Nikasupuka poa kakuna jegi. Ai, we, ai usidos ndo huyo mimi ni nakamu. Manze huku nje naitwa one minute man. Ati mi uboba tamon high demand. Depression ni kikikin manze ni takibani. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, hey, empty. Hey, what's your name team? Ungeza risk situfanya some tasting. Na mini chali straightforward, no dating. Se mina jua unapenda funny. Hold it, hold it, hold. Can you pass with your mind? Show me, show me, show. Baby, where are you behind this? Miska mama, oh baby, his matara uswezi patana nao mini ndovu. Hey, bungo janina kitu. Sima kelele ndani ya tujani na jitu. Nani yenyewe umezoea za mwitu. Iki kupata utasikia niko kwa mavitu. Ai usidos ndo huyo mimi ni nakamu. Manze huku nje naitwa one minute man. Ati mi uboba tamon high demand.
Cheki fala mekam na mezuba na cheki adi. Subari ya mambaru imekam na meja. Subari ya mambaru imekam na meja. Subari ya mambaru imekam na meja. Cheki fala mekam na mezuba na cheki adi. Subari ya mambaru imekam na meja. Subari ya mambaru imekam na meja. Subari ya mambaru imekam
na kinini kidurudu. Kam na kinini kibukudu. Kam na kinini kish. Ali kam na kinini kidurudu. Kamna kinini kibuku duku. Kamna kinini kish. My guy, he's a toy. Siwa urush, na mina jienjoy. Tuluwa boombrush. HK ya Michael. Urukli na missy boy. Sina jongo, sina form, sina cheddar. Bila mbesha still machaji walichuna. Ngeusu na mattress kwako, sema form. Munga mjinga, niko zone. Bas kafyu magiza, niko biz. Shmadi ting alikujia magizgiz. I'm sorry ili dim. I'm sorry ili medi. I'm sorry lidim, I'm sorry medim, I'm sorry I.
Subaru na kam na mambaru wa mekrom. Zaidi ya mzinga na zile vitu wrong. Munga saboy ya pachom na imepong. Digitali jabakali shikisha na dosh. Maisha posh na maomre wa palent kana nkoch. Taxi na makegoza ugoro zinawaka shinda torch. Za makuoch idhani mbaya lola mbota lola watch. Yeah yeah kwa idarasa mindo teacher mindo coach. Zime waka zime lead zime mwoch. Mbare ya gadeshe atunaka sheshe. Maybe tukudiokore na tukufanyage passion. Boom boom. Yeah 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 yeah. Boom. Cheki fala mekam na mezuba na na cheki adi. Subaru ya mambaru imekam na meja. Subaru ya mambaru imekam na meja. Subaru ya mambaru imekam na meja. Cheki fala mekam na mezuba na na cheki adi. Subaru ya mambaru imekam na meja. Subaru ya mambaru imekam na meja. Subaru ya mambaru imekam
na meja. Kam na kinini kibuku duku. Kam na kinini kish. Ali kam na kinini kidulu. Kam na kinini kibuku duku. Kam na kinini kish.
Zeo mshika za ki white boy. Akiwa madu ya riyomo na cock toy. Icho kidiu raisi kufanya winge kwa soil bro. Na kidiu ragudungwa na rock boy. Boy, atuitishi ruhusa kuguza. Tunaishi nchi raisu tundura. Na ukisnitch juu ya click kuna sundwa. Shock delete tunakam kuchunguza. Umbwa umbwa umbwa. Hii tunakam kuchunguza. Umbwa umbwa. Dating kama kam kutunyuria finger.
mboga imekuwa makwa trigger unabuya tikamu kiwa steam kautaki kupanguzwa ni genje njegi walikam kuwa tumu
Alikam na kidudu tum tum Kama hawamini uneza kugulum Saizo jaba ni maini na kindukulu Walifanya zote zishuke chini pungulu Atiskade ame change Atiskade ame change Kwanu na expect me ni father kiku bless ni mapupu Bitch nigga manze kufa vest Check it josh josh Hakuna raka manze tuapeleke mos mos Jungo sipate baraka waseme ni wash wash Lifanyo to kila kitu kwa mbao shoki Kina waka popote umoroto Matoa toa msupa wako wakipewa kipoko
Fala mekam na mezuba na nacheki ati Subare mambaru imekam na meja Subare mambaru imekam na meja Subare mambaru imekam na meja Cheki fala Mekana mezuba na nacheki ati Subare mambaru imekam na meja Subare mambaru imekam na meja Subare mambaru imekam na meja
Assassin.
I hope I'm not too late to set my demon straight. I know I made you wait, but how much can you take? I hope you see the God in me. I hope you can see. And if it's up, stay down from me. Yeah.
Sherry, Sherry, cocoa bar, Serafina, flame and ice. Where I be without you, love? That's your wings and trust. I feel you.
Trust me, can I trust you? Don't judge me, I'ma die hard, it gets ugly. Too passionate, it gets ugly.
I wonder where I lost my way. Been waiting on your call all day. Tell me you in my corner right now. When I fall short, I'm leaning on you to cry out. We all got enough to lie about. My truth too complicated to hide now. Can I open up, is it safe? Or not, I'm afraid, a little you relate, or not have faith, a little I might take my time. Ain't no saving face this time.
I hope I'm not too late to set my demons straight. I know I made you wait, but how much can you take?
Wacha pombe bado sitaki kudedi ni na wacha pombe bado sitaki kudedi ni na wacha pombe bado sitaki kudedi na wacha pacha pacha pombe bado sitaki kudedi na wacha pombe bado sitaki kudedi nimepoteza figo maini na mashemegi pombe ilifanya niwe penki yenyeji nilikunywanga chini kanilalishia jegi pombe sipendi naiweka pending mukuchu in weekend no spending yani sitaki hizo party mimi si attend na ndani sina taki nitafuta namba za bendi Kututu pombe tuwa chocheza gidurai Tufombe tutu wili unatekwa na masai ai. By chance na kutani warongai Na umepea na pai kwa lijitu halifai
Na wacha pombe till father notice Yani na wacha pombe hadi budangu wa notice Ukinipata na kata maji Afande nishike na uniekele bangi Ai, na wacha pombe Na wacha pombe Na wacha pombe Akipombe nitakumiss Ai, na wacha pombe Na wacha pombe Na wacha pombe
Hata mkimeta, bado tutawasha Hata mfungeba, bado nitamasha Hata mfiche nga, no katapanda Juyo kegi make tupa, na maganja
Bado unataka bia
Hey, nipe bia
Bado unataka bia
Abuda nipe bia
Bado unataka bia
Nipe bia
Utenda kulipia
Pombe na kizungu mingi Pombe na kizungu mingi Pombe na kizungu mingi I'm so fantabulous
Pombe na kizungu mingi Pombe na kizungu mingi Pombe na kizungu mingi
Braggadocious
Pea uvya na umpea bet pia Ia leo na lazima talipia Unapika mbunji pia kwa ni ukon love pia Mini charity, washa skia Shike tusi mimi kwa ni shike tusi pia Jai kunyo pia ukanza kulia Ni kama chunte kuna vito napitia Mdunge zake mbili, mbili ntalipia
Leo ni sato ama sande Tutulianza kukunyo ona mande Kila siku ino kuwanga shere Imefanya mina pipi tuko sande Pombe ya kisirani Tulikunyo tukalala barabarani Huyu ako kwa kitanda yangu ni nani Ama ni bibi ya jirani
Bado unataka bia
Hey, nipe bia
Bado unataka bia
Abuda
Bada nipe bia.
Bada unataka bia.
Nipe bia.
Utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Don't put me on a test, huh? Don't you try me. The top plug and onion drip come me. I'm the last day I bend, I know where you can find me. Nah, at guys sana bro, check it time me. Don't put me on a test, huh? Don't you try me. The top plug and onion drip come me. I'm the last day I bend, I know where you can find us. Nah, at guys sana bro, check it time me.
Weed that I'm smoking belladonna. Y'all slipping on me in a coma. We outside, no Rona. Everybody getting beer, sipping on Corona. Seen a number, but I'm in it, I need no more. Came a little different, looking at me like a foreigner. Shawty not shit, if she's selling in a corner. But if shawty got connect, then a dial and a phone her. Bars, bitch, real bars, ass bitch. Everybody real, I expose you like a toner. I'm forever in your brain like a trauma. Hoes get one chance, but my pussy deep 9 times.
Don't put me on a test, don't you try me. The top plug and onion drip come. I'm the last day I've been, I know where you can find me. Nah, at guys sana bro, check it time me. Don't put me on a test, don't you try me. The top lag and onion drip come me. The last day I been, I know where you can find us. Nah, at guys sana bro, check it time me.
925 in it, Dubai shit. Malika ni safi, Dubai it. Niko kwa bando, niko kwa club, niko na two my niggas over 10, this is so not meant for kids, don't ever ring my phone. Joe, Kasi Biz, low to care a gram na 12 beat. Free all the buzz, kuna gang na feed. Live juna Instagram bado, me name real. Sini big, 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 big step up. Kwa streets na kwa games, una jani mega pressure. Mamble na wana teta, get better. Liku igame, kuna tuwa tuna tessa.
Don't you try me, man. The top plug and onion drip come. I'm the next day, then I don't ever come for me. Now, all guys on a bro, check it time. Don't wanna test, don't you try me, try me. The top plug and onion drip come. I'm the next day, then I know you can find us.
Mama, we made it, we right on time. It was a long way here, lakini tumefika fine. We'll be here for quite some time. Tafuta ukuta ya kujishikilia, maji teremusha kama River Nile, eh. I'll do it for the streets, for my people. Everybody that has been there before. It don't come easy, how to deal with defeat. Take one for the team, for your people. Wengine watajwe kwa wimbo, mapeshte wabebe kwa limo. And keep it real. Wine, rock off and wine. Iki kubamba ushike ukuta. Wine, rock off and wine. Aiki kwa maipa ke mafuta. Wine, rock off and wine. Ebu geuka nishike matuta. Wine, rock off and wine. Rock off and wine.
The Mix Assassin.
So that I made it in African time. I'm an African child, na niko ready kukupea good times in African style. Organize, legalize. Leo kila kitu ni surprise. Tesa bila ku apologize. Cause I do it for the streets, for my ghetto. Everybody that has been there before. It's never easy, how to do it defeat. Leo fati kwenye streets with my people. Wengine kwa nyumba korido. Drip tunato wanga giko, we keep it real. So wine, rock off and wine. Na iki bamba ushike ukuta. Wine, rock off and wine. Na iki kwa maongeza mafuta. Wine, rock off and wine. Geuka basi nishike matuta. Wine, rock off and wine.
Bad man looking good in the yard. Bad man keep the dust up. Podcast back on the rise for a while. Bad man sleeping in the yard. Bad man looking good in the yard. Bad man keep the dust up. Podcast back on the rise for a while. Bad man sleeping in the yard. Me got a girl on me bed right now. She says she know my life. She tell me we got. I want to spend the rest of me life with you. Me say no she. Hold on. Fly you to Maldives, from my head and we fly back quick. Then we take a quick jet, fly straight to Paris. Fucking with that cream, with that cream. Say she never seen a guy like me. Say she never seen a guy like me. Say she never seen a, say she never seen a, say she
si kazi. Uliumba uje uwe nami. Let me give you good, good love, love. Oh, yeah, yeah. Come closer, baby, why need it for me?
Tell me that, they say my bitch, say she a bad. Anytime I knock with that. No rubber band, no rubber band. Every time I down, they show me that. If I know, pull out, she got my back. But do you, I'm happy that. But do you, say everything I do is for my woman. Anything I talk, when you talk, I go do, man. Me, I know they see another girl for my visuals. Loving you, now in my ritual. My girlie got me, she no stingy. She give me love, so you want it. All of the moves you been practicing. Put it on, stop me. Girl, give me love for my motto. Girlie, your light in my store. She and me gone, I must go. She know they are, she know so. Say everything I do is for my woman. Care for my visuals. Loving you, now in my ritual.
I know I can be what I wanna be. If I work hard at it, I'll be where I wanna be.
I know I can
be what I wanna be.
Be what I wanna be.
If I work hard at it,
if I work hard at it,
I'll be where I wanna be.
I'll be where I wanna be.
Be boys and girls, listen up. You can be anything in the world, and God we trust. An architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy. It takes much practice. Like I met a woman who's becoming a star. She was very beautiful, leaving people in awe. Singing songs, Lena Horne, but the younger version. Hung with the wrong person, got a strong one. Sniffing up drugs, all in her nose. Could have died so young, now looks ugly and old. No fun, cause now when she reaches for hugs, people hold their breath, cause she smells of corrosion and death. Watch the company you keep and the crowd you bring, cause they came to do drugs and you came to sing. So if you're gonna be the best, I'ma tell you how. Put your hands in the air and take the vow.
Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart. For lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, yanga, oh yanga. No tell me, no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like, oh, 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 oh. Shawty, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. I see this fine girl from my party, she wear yellow.
house, my one. I know, say she's a bit pass it down, one, one. Cause she feeling insecure, cause her friends go, they got my light chain, go, go, they got my light chain, go,
baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. Tell me like, oh, 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 oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
chapa mpaka ilale basi harakisha njona mima inanukia shasha mane ustupeni ni kwa flona super komudia ladha gane nezenda fast au slow baby heva nikisikia mabop male nkitafta plan ya do yeah. Tuanzishi vita, tunamaliza na ni ukinita, tuma mamita au malipsinka, wanawaingiza na panda steju, na una miujiza originator, baba wakeja, wana
wananiiga likuwa na choma mpaka kwa filter kabadoko ushago. Life iko order bako kweli na sound unachocha
ile naifanya sio hoja huku isi ni situ na zota tunaifanyaga proper.
Siku die number 2 wakanichuja daro songa jenga shule wajua lipe karo time ndio speaker Francole Caparo matutors napiga ki Usman Kamaru kwa fam ya kipunk siku toka so fam ya kipunk itatoka kwa mimi ya mini ni jasho na damu zinatoka nkiroga hinjili na treat kama dini sai ma device inakuta na mzinga wanani die na nijuzi waliringa Mungu wa kisensi unajua uwezi pinga odds iko right misi chezi na tinga okay. Kifemi kijembe kikali bila buti na bidwa kubali pata jalu jwe nani ya kujali hii maisha ni tamu na jesi na makali
life iko order bako kweli na sound unachocha
bile naifanya siyo hoja
yeah.
Huku isi ni situ na zota tunaifanyaga proper tunaifanyaga
sifu bwana daima moyo wangu sifu bwana daima moyo wangu sifu bwana daima sifu bwana sifu bwana
chama pua juu na jua utacheza kama wewe nikikanyanga kanyanga chini na stop shetani akemewe tu imboka imejipe na ni nice nikijua for my freedom and you had to pay the price ukinyona nimechizi nikisifu sishangai sishangai kunyona na upako na ukitaka mpe maisha yako na si utani njo upate thamani usiwache shetani akukalie chapo wendo jua mali uniweka sitishiwi na mali ya mapesa juu ya dunia ni ya kupite busiku mbinguni tafika mfanya msafi dhambi ukanfute sisi kukupay for all this grace masha yangu we ndio controller haijalishi nini mina face sami ni mali juu yako we wamera tuliwa takusandore so tu
Yeah.
give me sugar, wala, wala.
Look, stuff ni kali mekuja na dropa miokata na mapanga round ingine na shoka teki rata safi kwanza nikiwa na Nike aka ni Jose Merindo kwa gami wifi yendo manzu nifanya nifanya vitu staki chaji report kwa kilisha jistaki nataki ya kumshikia kwa majika samaki ipunguze wasi wasi ibaki niaje kuna nukia na nanasi ama nina nami nikulisha nanasi
I'm at your doorstep niko mavela na zimenisho ni wewe nitapisha hadi baba kwa watoke jisitoki hapa baka we utoke yeah yeah at your doorstep niko vela na zimenisho ni wewe nitapisha hadi baba kwa watoke jisitoki hapa baka we utoke yeah yeah
Natamani anga mara moja uwa mke nkune sikuwahi kuambia na kupenda kabla uondoke na inaichoma moyo wangu inaikwaza nafsi yangu mana sikupata muda mama yangu na kuomba msamaha wa kosa yangu sometimes najifungia chumbani mwenyewe najiuliza kama mtoto je unajivunia mimi kwa mwana wako wewe kwenye dunia yenye changamoto tena bado nazingatia mafunzo yako usana heshima na upole inga binadamu kazi yani leo zaidi ya jana hasa siku kama hii
Leo mama, leo nimepata kisim chapo azima Nikaona tanga lao, nijue hali yako Vipi upo salama, yanadhumu ninijue kama umzima Adi nimesahau, shikamo heshima yako Ingawa bado mambo magumu, ila sijachoka napambana Ulinisiga kudhurumu, ni makosa kwa rabana Wasikudanganye na picha za mitandao Ukaisi na pocho Winume kila kukicha mini mwanao Ipo siku tatobo Nilisikiaga mnyomba isa yule fundi mbao Tayari ya meshao Ila yote tisa kumi mwanao Moyo ninado wala kuwa mbali nawe Kesho kutunze
Mama, I love you
I love you, I love you
Mama, I love you
I love you
Mama, I love you
I love you
DJ Rash, the Mix Assassin
to discuss so, cause I think when by default I'm without any doubt though I'm a me happy adult though I know COVID the girl I know COVID the girl is out though I'm a mind that's super dark though I put my life into my job and I know I'm in trouble she manipulate my love oh I know holy and I know that get bold like the baba fryo
Ulisikia wapi?
Unatetemeka we kitu gani?
Queen B.
Baby uliona wapi? Ningekuwa mwanaume ningeamini mke wangu akienda out na mabeshte na vingi ya mpesa
mume wangu hata akirudi nyumbani na lifti kwa shati simvurugi labda ni
rafiki. If I was a man, ningejua wapi pa kukuzaga. If I was a man, ningejua wapi pa kukuzaga.
And if I was a woman, I would never hang out a man. Cause wangu ngeni jomaro
Shari, tulia, wachana na pressure. Oh mami, mama tulia, wachana na pressure.
My baby, jameni tulia,
wachana na pressure.
My papa, utavunja familia,
wachana na pressure.
Papa, 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 papa.
International. and you control me, control me. Oh, and you control, na na na. And you control me.
Worldwide, it's international.
Dimension, you got me in another dimension. Why lie? Another dimension. You got me in another dimension. Why lie? Dimension. You got me in another dimension. Why lie? Another dimension. You got me in another dimension. Why lie?
If you wanna ginger, yeah. If you wanna chill with a winner, pull up on a nika, nikuonyeshe maisha, yeah. Nitahakikisha, usitofuliza. Anywhere you wanna be, baby, I'm ready to go. Sema tuanzie pari ama twende Tokyo.
Can you control me, control me? Oh, can you control, na na na. Can you control me?
Worldwide, it's international.
Dimension. You got me in another dimension. Why lie? Another dimension.
DJ Rash, the Mix Assassin.
We got no worries, we got no worries. We got no worries, go tell somebody. Summertime bodies bring the summertime love. Summertime body bring the summertime fun. Summertime bodies bring the summertime love. Summertime, summertime, yeah. Summertime be the good times. Summertime be the good girls out. Summertime be the good vibes. Summertime, summertime, yeah. By the beach with a beautiful lady. Oh, drinking Munazi, drinking Munazi. Oh, we got a pool party, join me, let's party. Oh, summertime music, summertime love. Summertime bodies bring the summertime love. Summertime body bring the summertime fun. Summertime bodies bring the summertime love. Summertime, summertime, yeah. Summertime.
Bado na hasira, bado na nichukia, bado na kinyongo. Moyo wako lishazira, bado na ninunia, hivi bado na usongo. Kusema bora tuachane, ndo kauli inaniuma. Kila nikikumbuka sitafutane. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nilisema kwa siri. Naona na juu tusinitukane. Namba yangu nyingine usijefute. Sipendi tuchukiane. Naugua kila nikikumbuka zamani.
Step up. DJ Nelit kama ana hipa dipa. Wahenga lisema nga kaki dipa. Sipa David Beckham blena funga manduki. Nathani uboy ni new kid. Mino muta maki na mangondo minge. Nakula samaki ni madondo nyinge. Namufala staki saru bombo nigga. Kama Nagasaki na mabombo mtriga. Niko depend. Tamasha za weekend. Mamdengi na depend. Lazma kwe niki bang. Gari kubo V12s. Out of 10 niki den. Nampeleka na rieng. Nampambia mabuyeng.
Tini tini tu pa leta mbili mbili ni na mademo wili wili nana na ganji na ni washaka pili pili hu da amedunga mini hu da tiki hiyo muli mwambi sibongi lugengi na kasi kiswahili nana na miti neza swing na ekatu mbili
anapika githeri na gas anapika chapati na pass anapenda vile mina dance niki puff na pass niko cup na grass
Niko fresi barida
Steve na wambia don't drinks and drive. Kwa nyumba don't beat, usichape chape wife. Last nepole pole ukifos utedai. Goma iki baba nipatie high five. Leo nikutulia kuna mambo na mzinga. Mabingu ananitaka mimi ninaringa. Usilete asira juu bei ishapanda. Steve Simple Boy
Kofesi Barida.
Katika, katika
ka imekubamba.
Katika, katika
ka imekubamba.
Katika, katika
ka imekubamba.
Katika, katika
ka imekubamba.
Wakenya muko haje
Fresi Barida.
Vichu na madongingo
Fresi Barida.
Nataka kienyeji hako
Fresi Barida.
Hambie ex wangu niko
Fresi Barida.
Wakenya muko haje
Fresi Barida. Kisonga na yongingo Kisonga na yopata.
Nataka kienyeji hako
Fresi Barida.
Hambie ex wangu
niko Fresi Barida.
Baby unani, baby unani, baby unani bamba. Ukisonga na yo songa na yo songa na yo pata. Njukila design na banjuka inani mada. Meza guza wapi juvidoles na niwasha. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Njukila design na banjuka inani mada. Meza guza wapi juvidoles na niwasha. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Kibuso kibanduka mibaki nimezuba. Kwanza joki shika ukuta na ukiwine vile inafaa. Weni softi na manga, weni soshi, weni star. Weni msafi kila saa.
Dunga crop top bila bra.
Tik 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 tok, ebu zungusha no stop. Chali yako na lalisha ndo inafanya unani stock. Siati nini si umevisha nda kuingiza ndani box. Twende chini katikati then ipeleke to the top. Ha, just a minute, nasema just a minute. Kamni kupe kitu itafanya ukuwe cheesy. Amini si amini swangi chali evi evi. Neza garamika wesema unataka nini kani shots. Pewa, mzinga, pewa, chesa, never, after, lewa. Tamashani hakuna time ya kulemewa. Na umetoa mpaka ndula kwani weni Cinderella. Na baby unani, baby unani, baby unani bamba. Ukisonga na yo songa na yo songa na yo pata. Njukila design na banjuka inani mada. Neza guza wapi juvidoles na niwasha. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Njukila design na banjuka inani mada. Neza guza wapi juvidoles na niwasha. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Songa na yo songa na yo songa na yo pata.
Songa na tempo fanya tembo inakazana. Rainbow shades kia tembo inapepana na banana. Playbook nita kwako si delay na fika jana. Hori wako akule vako hiri leyezi fanana. Kuna vile na shanga ukienda chili siyamini. Jo kwanza venye unakami siyelevu kona nini. Umeniteka nimezubana misijui kani majini. Na kufota very loyal kama mini wadini.
Riswa ni mashetani ni kaumeni laani. Riswa kitabu gani biblia ama korani. Tiswa nagutuwa na nafika ni mtihani. Katika na ugwa mapepo na basi wendo kuhani. Kuna mutu leo na lalandani. Si unajua kuna vitu. Kuna vitu mbili ziachani ndovu kuna msitu. Na mzitu sunajua ni gani. Akiwa lai mbio za nyani. Leo zinaishia jangwani.
Baby unani, baby unani, baby unani bamba. Ukisonga na yo songa na yo songa na yo pata. Njukila design na banjuka inani mada. Meza guza wapi juvidoles na niwasha. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Njukila design na banjuka inani mada. Meza guza wapi juvidoles na niwasha. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Songa na yo songa na yo songa na yo pattern. Songa na yo songa na yo songa na yo pattern.
Songa na yo pattern. Songa na yo tempo. Hagando ina mata. Sura chia warembo. Design it kamaji kadhani ni mse wa mjengo. Kuvu za kasava umezoea watu potato mundu stani. Na sami na mwaka jashu kwa nini. Jami na sami na mwaka jashu kwa nini. Jami na sami na mwaka jashu kwa nini. Jami na sami na mwaka jashu kwa nini. Na sami na mwaka jashu kwa nini. Tupa zami na zami na kasha kira na mini. Kisi guanzi na spongi na tujichocha lakini. Neza chandika chandika tokokoto na chini. Soche rangi angozi kudanganye. Light skin but nacheza kama ngolo kante nijipate. Nikilalisha ijai happen. Mashete lazima I stay sharpen. Kuhiri kukata kata madranya. Nafanya vile nataka nasanya madema nyanga. Vipaka usakanya panya mafala muna ngangana. Kuchanga mshike guarana. Zini madom perion tunamwaganga.
Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Kila design na banduke na ni mada. Meza guza wapi tu vidoles na ni washa. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Songa na yo songa na yo songa na yo pata. Songa na yo
songa na yo songa na yo pata.
You know I love it, heavy, heavy, wavy, wavy.
eyes and a little belly belly. Sweet mama uki die niko ready. Si confirm niko spoil the weekend. No speeding, steady steady. Niko majin na skuma big machine. Tumeshikana tuko maskin kwa skin. Ame ni pin but ni magic pin. Oh, oh what a big bam bam. Nimeongeza size ya kitanda. Cause baby love you're a wonder. You should know.
One time, maybe you're my motivation. Two time, what a beautiful creation. Big thighs, save lives. I'm stuck in your thighs, looking in your eyes, girl. Oh, you're my motivation. Oh, God, what a beautiful creation. Big thighs, save lives.
Never had to turn up.
Mateka mama, call me a prisoner. Na basi nifunge na pingu zako. Wewe ndio jela mama, call me a prisoner.
Hii mapenzi imedumu kama perfume ya warrior. Penzi imeprove sio sekti ni dunia. Penzi imedumu kama perfume ya warrior. Perfume ya warrior. Penzi midumu kama perfume ya waria. Imeprove siyo soft in the bondia. Weze ngusha takijaribu kudandia. Hinju sweet love wachana na izo bandia. Umenipea watoto na ito mami. Na bado una joto la mimba papi. Teno kani launch kamsa ni Diana Bivo ruga mitandao ya jami.
Kisha nibuke na wanangu, tunakula kitakachopikwa.
njia nilizopita zinaga mfano mwenzako nimesha pika titundu la sindano lengo kutimiza ndoto nasoma shindano ndo maana nawasha moto na sina mfano sina tatizo na walopanga kunikomoa na wasalimu mnosema sitotoboa kani ngoma zina hii mpaka zinaboa tena simbi sana na smoke na kukohoa nini kio nitazame ujone ukiweza nachofanya hebu fanya tone aiza ufe upone sina zihaka tatone na ukijifanya unanijua misitaki unione sifa za tembo siku zote waga mpole ingawa na siri nzito za Aristotle lokole yani ukimuuzi sana atakupa kidole ikichakati huko kwa mkoloni kumbali yani wauni nisha oza nisha changa nikiwa
Assassin.
Oh Lord.
Mimi huyo ni shakiti shatax. Kuna kitu kwenye hewa tonight. Haya basi, tunaenda wapi party kwa nani? Kuna drinks ama nipite maskani. Kata shika kata nuka tonight. Location iko set, zinga ziko check. Mabim na maboy wapikuja kuflex. DJ yako fresh, mabidi wana sell.
Kati tumeshapa nani time ya kuplay.
Kicheza game ya poka Kilishwa tatu juu ya joker
Nyama keki
Kuna tatu
Maji usi blanki
Kwa tatu
Na busu na kahatu
Kuna tatu
Baby kuna tatu
Assassin.
Show them you a big boy. Show me if you see me with you, come on, you come on. Show them you a show. Show. Show them big boy. Yes, 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 Niambishe kwako sicho moi You make me feel Ulala Mabek michezo ya mito Na kuita daddy na kuita babito Tupo karibu sufuria na jiko Weka lami wako mwadiko Ding ding dong moi wangu ding dong Yani kwa kasi ya ndunda mapigo I wanna sing you a song Hear this song I wanna make this your favorite song
Saga, goosebumps Na kwangaka nime, pigwa na shoti Ukinigusaka, moyo Kana kwaga kama kame, pigwa na shoti Urivo mutumu kama chokoleti Nikilamba na imba
Ulala
Uwe mzuri kama dorieti Kila nikikuna na imba
Ulala
Na muna simba ka yuko Linton Kule DM tampika nyundong Na nyumbani neka swimming pool Suna penda kogelea Uwe mtoto kamtanga Manukato kama jini jini
Ulala
Unanikosha koka shanga Sibanduku shane piga pini
Ulala Ding ding dong, moyo wangu ding dong Yani kwa kasi ya dunda mapigo I wanna sing you a song Hear this song I wanna make this your favorite song
Tunakesha Pass me another Kaunaweza Bestie ongeza Nikani December Kaunaweza Leo tunakesha Pass me another Kaunaweza Bestie ongeza Nikani December Kaunaweza Nipitie majioni Nastaki majirani wanione Nikona matiki na kamini koloni In case ni tablets hadharani Back left nikizoza na mbugi Top deck na nimejaza pori Okay mbona unakalondi Shika tako na u control slowly, slowly. I know you know me. Oni itakabaya, one and only. Mbona umejifunga, toa koti. Pewa maji lakini sio holy. TikTok, ah, tiki tiki tok, ah. Ingiza, we watch a small talk. Big bump, put up in the back shot, ah. We vosti, ebu ongeza shots. Kau naweza, leo tunakesha. Pass me another, kau naweza. Bestie ongeza, nikani December. Kau naweza, leo tunakesha. Pass me another, kau naweza. Bestie ongeza, nikani December. Kau naweza.
Mokwa nimekunoki, nikifantasize weni mnoti. Na iyo tongue ring, mjoti. Napenda iyo tattoo kwa paja. Nukipiga makofi na haga. Kama hivi ni kupeleke warosho. Tuchome kishash, Colombo. Dim lights, tuingie vibe. Nataka ni kulambe shingo. Alafu, niteremke kwa kiuno. Ni kulambe katikati ya mgongo. Ah baby, no rush. Nikimaliza, si uta splash. Splash, splash. Chafua bedsheet, usi worry. Kesho ni utazipeleka
dogi. She tell me that true love is on the front. She come from Chicago high school. Yeah, me remember she tell me that. She tell me say don't take me for. She said no matter how much tell me I'm, them no love you like I do.
DJ Rash, the mix assassin.
She tell me love you, top me up here. Mind and soul and body.
Siwe mjinga, kwa nini shoke gati na ngoja muzinga. Send a location, we no come with no niggas. Club to zitoke kuku dance na nulinga. Yeah, baby you want me, you share, you wanna fuck with your babas, then you come with your friends. Me na come in a Benz, yeah, come with the gang. I'm the reason why the top player stays on the bench.
Some pussy, this young boy so stupid. Why you got a gun but you don't shoot it? Baba by the dance, man that give you pussy. Anywhere it shut down, DJ had to pull it. Buddha sim sima. I want to drink osura when miski a dina. Make a mama boy catch alsa. She a rapper get embodied by a dancer.
He's in your phone. He like that.
Step
currency. Full of the receipt, girl, I'm full of the receipt. My boy and my fancy, they go bang bang. Girls, they be rocking it, you one by one. Five step, full of the receipt. Full of the receipt, girl, I'm full of the receipt.
Nakutamani, nakuhitaji mama. Siji kukosoa kwa ni kukofoa. Run it up, back it up. Wacha nikupende, wacha nikupende. Oh yes, nakuhitaji mama. Siji kukosoa kwa ni kukofoa. Run it up, back it up. Wacha nikupende, wacha nikupende. Oh yes, zimani, zimani, zimani. Zimani bamba, zimani. Ukweli wangu wa dhati ndio hii. Wanishikisha, wanishikisha.
Baby, baby in the club, smiling. Got a couple drinks, falling out. Shawty wanna leave with me, cause I'm ballin' out. And I know that she not free, gotta get it out. Shawty leaving,
stretches on my back.
Shawty leaving,
lipstick on my neck.
Shawty leaving this club
with me, with me.
Now shawty says she wanna leave it with me. I'ma take it to the crib, it's guaranteed. Yeah, she never paid drinks or roll free. She the baddest in the club, no number.
Fast back, take a clap when I hit it from the back. Make a tap, it's a rap, tell her run it back. Like a track. She the type of bitch that I don't want put on the map. Cause when she walk up in the room, they don't know how to go, nigga. The last man didn't play his role, nigga. I'm the new one, came in with the bow, nigga.
And don't pretend we're not just friends. I am the boy, I'm him.
Bitch, easy, but I'm going hard nonetheless. Back to the crib, yeah, she get undressed. Blackjack, whoa, that's a bet.
Still, baby, in the club, smiling up.
If I broke, I might get mad.
She's flowing up.
I'm not sure you're gonna
like me, cause I'm ballin' up.
All I can,
know that she not free, gotta get it up.
If I broke, I might get mad. I'm not sure you're gonna like me, yeah. All I can,
and I've been living fast life, but I see it in slow. Oh no, and you see my lifestyle, I got G's in the tub. See many people there outside where they feed man's oboe. Oh no, and me a standy defender like Joseph Yobo. But girl say she want Netflix and chill, so I jetty get you that money. If you fall in love, Kelly satin.
Yeah.
You go to breakfast, I'm not capping.
Yeah.
Can you see dripple, I'm not catching.
Yeah.
I'm not faking this, no fugazi.
Yeah.
You see these feelings, I'm not catching.
Yeah.
I'm a quest and fit, I just want it.
Happiness. If I broke, now my business. I'm a show you go right. All I care for the night. Happiness. If I broke, now my business.
I find the SSC, if it be the reason why your baba wanna jealous me. If you wanna take I'm serious, I they do thought speed. No fit to resonate, I'm on a different frequency. I don't think it's necessary. I'll be damned if there's somebody that could do like me. Man, I be like Musala coming off the right wing. I call to your defender, you no need to tell me. I'm a horse, finesse. And you know, send me a must net. Now you can lay out go carry go. If me I got money past you, if you're not careful, finesse. You know, send me a must net. Now you can lay out go carry go. If me I got money past you, if you're not careful,
finesse. If I broke, now my business. I'ma show you, you go bright. All I care for the night.
Finesse.
If I broke, now my business.
I'm a
DJ Rash, the Mix Assassin.